Chrissy Boy at Liberty
Bobby Beats.
Mwana wani fata fata kila napo enda, we rafiki wangu ama we adui wangu, na kile napo janga kumbe we ndo naribu. Aha, we rafiki wangu. Mwana wani fata fata kila napo enda, we rafiki wangu ama we adui wangu, na kile napo janga kumbe we ndo naribu. Aha, we rafiki wangu. Tunakula na we, tunalala na we, tunachika na we, tunacheza na we, kumbe wani salite. Aha, we rafiki wangu. Tunakula na we, tunalala na we, tunachika na we, tunacheza na we, kumbe wani salite. We rafiki wangu. Sasa na inajua, rafiki kumba doi, kile nachofanya, ananichunguza. Nikijenga kitu, anaiharibu. Nikiwa mbele, ako nyuma, ananichunguza. Nikiwa left, ako right, ananichunguza. Lakini Mungu mema, amenijalia. Amenipuwai, bila kumulipa. Rafiki kumba doi. 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 Fiki kumba doi. Siku na mchana, yenda mlizu wangu, na kile nachosema, uwa initishe. Lakini boru wai, mula amenipa. Na sisi go down, baby shake it down. Fiki kumba doi. 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 Kile unachofanya anakuchunguza, kile unapojenga anaiharibu. Unachika naye kumbe anakupanga. Aha, rafiki kumba doi. Wakati wa furaha yeye yuko karibu, shida ikitokea yeye anatoroka, tena anakana, mimi sikujui. Bala, rafiki kumba doi. 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 Fiki kumba doi. Fiki kumba doi. Mnakula naye, mnalala naye, mnacheza naye, mnachika naye. Baadaye anakusalete. Aha. Rafiki kumba doi. Fiki kumba doi. Fiki kumba doi. Fiki kumba doi. Fiki kumba doi. Rafiki kumba doi. Fiki kumba doi. Fiki kumba doi. Aha, rafiki kumba doi. Fiki kumba doi.